salama mama mishitulu mambrui mirimani neroni kiriro hai hai nasena mama yure manungala
tijeri
Tana furaha utani matozi sirire asena mama yurele
bye bye mama
Bye mama, uzarchat kulu, Saidi, Fatuma, Mangala, Rujasi, Adija, Nasir, Rita, Michael, Gabriel, Salimu, Dani, Puris, Michelle, Emily, Ali, na Helen. Oh, simanarira, madami simahenzo.
Numeo karisaya.
Hamisi hata na furaha utani matozi sirire asena mama yurele
bye bye mama
sana ila Mungu alikupenda zaidi na kazi ya Mola kweli haina makosa tutakutamani mama lala salama
Tiger wabembeleza.